bushro maxamuud cabdi iyo zeynab cusmaan cabdalla oo 19 jir ahaa qaraabo iyo saaxiibana ahaa oo la weysnaatan iyo subaxnimadii hore ee sabtidii ayaa xalay goor dambe meydkooda iyo gaariga ay wateenba laga helay balli ku yaalla magaalada jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada minneapolis ee gobolkan minnesota taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada jaska scott knight ayaa warbaahinta u sheegay in meydkii gabdhihii baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen midda kalena biyaha dhexdooda
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had been looking for.
Waxaan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meyd oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Knight ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who lost their
loved ones. Murugale oo shil baabuur ah aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. bushra maxamuud cabdi oo loo yaqaano xafsa iyo zeynab cabdalla ayaa waxa ay ka shaqaynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha sida ay noo xaqiijisay nimco xasan oo ah hooyada bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood
sida ay sheegeen bushra qoladii ay la shaqaynaysay waxay tiri waxaa ii imaanaysaa kaasankayga oo casha ii keenaysaa marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka usoo baxay oo la horena gudahay ku qaadan jirtay
goormaad ogaateen adinku marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin
waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga zeynab cabdalla waalidkii wuu u sheegay oo yiri zeynab baa taleefankan iga soo wacday taleefankeedii watay booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8 booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo hanala caawiyo hanala caawiyo don't touch me bay gabdhuhu lahaayeen aad bayna u dhawaaqeen laba jeer bayna soo waceen waqtigaa isaga booliisku muuna tallaabo u soo qaadin xaggoodii muuna soo aadin waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo annaga noo yimid
jaliyadda soomaaliyeed ee minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka bushra iyo zeynab waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay iyagoo qoyska haree taagnaatan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha sidoo kalena qaar ka mid a bulshada maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darnayd ee xalay waxaana dadkaasi ka mid ahayd bridge hanson oo ah hooyo leh laba caruura
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
Sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirigel iyo qof walba. Waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay keligood ahayn. Hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyayaa. Waxaan haystaa gabar 18 jir iyo wiil 20 jir. Waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco.
shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan maraykanka ku soo badanayaan nacaybka ka dhanka ah muslimiinta qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco maxamuud mascade v o a minnesota